Development ya Uganda erali senti mwaka gwe byensimbi ogujjo gwa 2026-2027 ya kukunganya omusolo trillion ya 48.9. Ebibalo bino byonna government ebitadde mu kiwandiiko ekimanyiddwa nga the budget framework paper, era nga kino kibadde kikubibwamu tooki nga kye kikuba tooki mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka oguddako nga bw'enaafaanana. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogutambuza eggwanga ogwa 2025-2026, gavumenti yateekateeka okukunganya omusolo gwa trillion 3.7 n'obuwumbi 227, ng'omwaka ogujja ensimbi zino ziteekateeka okweyongerako ziwere trillion 4.9. Okutwaliza awamu okuteebereza kwa gavumenti okwembalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja gwa 2026-2027 kulaga nti embalirira y'eggwanga yakwera ya trillion 9.39. Embalirira eno okusinziira esseemu bw'ogeraageranya n'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi eno gye tulimu nga yo ya trillion 7.2.376. Kino nno kiraga nti embalirira y'eggwanga ejja kubanga esseemu trillion 2.977. Gavumenti ya Uganda era esuubira nti ebyobugagga by'eggwanga bigenda kweyongera okukula okuva ku trillion 2.51 waakiri bituuke ku trillion 2.915. Abavujjirizi nabo gavumenti egamba nti bagenda kukendeera mu mbalirira y'eggwanga nga bajja kuva ku trillion 2.84 okutuuka ku 2.33 bokka. Wabula gavumenti era erali senti okwewola okwayo kw'omunda mu ggwanga kugenda kukendeera okuva ku trillion 10.381 okutuuka waakiri ku 8.953 bw'erina okwewola munda mu ggwanga erya Uganda mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja gwa 2026-2027. Era gavumenti eteebereza nti embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja gwa 2026-2027 ejja kutambula bulungi. Eteebereza eno yasindikiddwa mu bukiiko bwa paalamenti obw'enjawulo okwongera okugyekenneenya.